He mea tika, he mahi hoka hari to hoka pai atu ki a koe, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. E iho wā e te matua kaharawa ora tonu. I rungi tingo o tau tama o ihu kreiti, o tō mātou kai hoka ora. Rāro to mai āia, wai hangati ana e koe ngā mea katoa. Me te tangata no hoki kerite ki tō te āhua. Nau mātou e whakawātia i te hara, i tau tukunga mai i tau tama, kia hānau mai hei tangata, kia whakamatea i runga i te ripeka, kia whakaarahia. Nāna mātou i meinga e koe kia tapu, i tau tukunga mai i tau wairua tapu, wairua whakaora. Ko ia mātou ko te hunga tapu e oki oki nei i roto i āia, me te ope whakahirahira o tarangi. Ka hoka moimiti ai ki a koe, ka mea